Boy, it just had to be topped off.
Sasikusikubuza awusisaukujuba mina ngumngani kamuntuza besijayive namkhunja phezu kombhedo sigudluza
Oh. Sasha, Upuba, Upuba, Sunday, Lamba, Sunday, Lamba, Russia, Vera, Lamba, 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 asiphelele baba, asiphelele. Ekazi, awukhuzela abantu babo. Hey, bathi siphelele, asiphelele baba. Sathi vodka, siphunze emoyeni, siphunze, asipheshi baba. Asiphelele baba, asiphelele. Ekabs, awukhuzela abantu babo. Hey bo. Yiza bathaba bal ba shofe. Umshofe. Umshofe.
Hayi umshofe.
Zoshofe. Umshofe. Umshofe.
Umshofe. Hayi umshofe.
Umshofe. Umshofe. Mina ngamshofe.
Umshofe.
boy, it just had to be topped off.